ngiyathandaza manje Babensi Ngoba mine Ngithembele kuwe Oh yeah Babensi Ngoba mine Ngithembele kuwe Kiyabonga Kiyabonga Ukungisibeke Right on the lockdown We just wanna say Kiyabonga Kiyabonga Ukungibambisa
Keep God praise!